It's your boy, Jacobix.
Oh, yeah, David. Now I see on this one. Wana niuliza wengi kwako nimependa nini. Ni siri yangu wameniumiza wengi. Sasa wanataka nini? Waniache na mayo wangu, na mayo wangu. Na hata sikujua kumbe nilichelewa.
Kujua kumbe nilichelewa.